John Tess. Uchungu mwingi mie kapitia, kwenye mapenzi kuvumilia, shida zote mie kutambua. Dhambi mingi nazo kurudia, nakosa amani bila kutulia, moyoni mimi unanizingua. My girl, na kwa sasa umenichukua, kampotevu nyumbani narejea, sifa zote kwako zipokee, yawe redeemer. Oniseme nini Mungu wangu, ninashindwa kutamka. Oniseme nini Mungu wangu, but I give you the glory. Oniseme nini Mungu wangu, niseme nini, niseme nini. Oniseme nini Mungu wangu, but I give you the glory.
Zile vitu umedu, sijui niseme nini. Na vasi yangu ni fupi kasi, sijui niseme mini. God's grace ni sufficient, sijui niseme mini. Niwambie wote, au sijui nicheze chini. Kuku ngoja offer ya phone, ndo unirifiye. Hakuliza tribe yangu, ndo unirifiye. Kuku kwa sachwani ya karawa, sikushike. Na kuku kwa sanguvu ya kufaipa, sikubige. Ulimeza ego, uhang kwa msalaba. King of kings, ukachwa na malama. Tulini save bila kuliza ni type amen. Ndo nimeamua word yako, na yeme.
Oniseme nini Mungu wangu, kutamuka. Oniseme nini Mungu wangu, but I give you the glory. Oniseme nini Mungu wangu, niseme nini, niseme nini. Oniseme nini Mungu wangu, but I give you the glory. Oniseme nini,
sijui.
Oniseme nini,
nashindwa.
Oniseme nini,
niambie.
Oniseme nini,
sijui.
Oniseme nini.